Got K with my pacha. Wise genius. Kishalia tu magenge tumefika, tunakusanya zaga, milege imeshushwa. Kijifanya kuwanga, milembe utakutwa. Wamebeba madaga, jilete utadungwa. Sijalia kwa mbali, wege unaumwa. Sunasikia mtiti, hao wazee wakubwa. Wazee wa booster, hao wazee wa kuda. Ukisikia, wamekaula. Majinuni kagusa pakeza unga. Unataka kuwarusha hao wazee manunda. Kama hakuna trusty, lazima watimbe fasi. Nowhere to run, labda urudishe ganji. Simelia na unatumbo la mavi. Kaa karibu na show, hao wazee wa kazi. Majasho ya watu, lazima utapike wali. Ukisikia zimelia, lazima itakuwa blasti. Simelia, get money. Simelia, take money. Simelia, get money. Simelia, take money.
Yeah. Tunamiliki ramani kitambo kulisoma hili chimbo. Jasho na damu kuoni tumelichora hili window. Maruti kama zote sometimes nyundo na tindo. Hata changu chukua chako au filia kifuani kwako. Tushauza ropa pesa mwili hata uona mama yako. Nyoka kami tamia isukuponze milioni. Yo zaga achia my sub god ex jioni. Oya sogeza ninga tayari kupakia hii mali.
Oya wanakaribia askari kikosi cha mbwa wakali. Msako takuwa mkali.
Kwa geti tutoke upande wa pili. Skubi ongeza mwendo hadi daraja la msisiri. Hakuna kufakisha tukaleilo wiki mbili. Hakuna kumpaki mango yule ndata ndubila kuili. Anasujudia mafisadi pesa wanahonga malaya. Tumechoka umakanda na siya tukatibiwe ulaya.
Mipigo minne milioni hakuna feo baya ubaya.
Simelia, take money. Simelia, get money. Simelia, take money.